simwishi, na mkanda mabavuni, kaya inua majeshi, vita nichague mimi, anze Bangladeshi, amalizie Sudani. La 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 la. Twanozana hatosheki, kaniweka kifuani, hatingishiki haruki, yuhoi watwabani. Nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na macheo ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi yatani
ladha yako, ladha yako.